jakureka mama asidai. Pendo rako menogisha, you're my wife, future. Uzuri wako bila filter, hapo hapo na kuisha. Na kesha kama popo, pendo kuririna. You're my baby toto, mimi na kukunda. Darling, sijiwezi wezi, hola vie. Darling, sijiwezi wezi, hola vie.